Freedom Fatto.
You're trapped.
East Africa, baby. Yes. Yeah, nasema huko makule, kule mahuku. Bado sijawasikia nasema kule mahuku, huko makule. Now nimewasikia nasema huko makule, kule mahuku. Bado sijawasikia nasema kule mahuku, huko makule. Now nimewasikia.
Chama gani noma, sisemo Chadema.
Vipi kwa rap kali ni watizi ya wa Kenya.
Akija kaligraf, mina mkalisha mapema.
Yani Starling anakufa, movie janza bado trailer.
Brand gani kali, ni Gucci ama Prada.
Wapi ungeenda vacation, ni Nairobi ama Ara.
Chuga kwenye mwezi, kaskazini eto kifala.
Marasta di vipara, one people
yeah.
Kuna kala.
Nasema huko makule, kule mahuku.
Bado sija wasikia nasema kule mahuku, huko makule. Now nimewasikia nasema huko makule, kule mahuku. Bado sijawasikia nasema kule mahuku, huko makule. Nani mkali asiji kati ya Vido na Nyoso. Bongo jeni Vida majodo. Sitaji marafiki bora peke yangu mandojo. Safari ndefu sifiki kithyangu and I don't go low. And I'm a co-pro, we're rising on the low low. Man, we don't fear none, gretu yoni no-no. Wana tupiga mdomo, wana umia, we ain't no more. Live a life, it's time and tupaa, we ain't come on. Tunajua mkali kati ya Simba na Yanga. Itani ya tambi na wamubasa na zikatanga. Nyama mimi na wangata chura mpaka papa. Master kabisa wakishindano na toka kapa. Head paka toe, tunashine, tuko rada. So we can do, paka Monday tuna cover. Manzi ya kijimixa, tujivungi, tunachapa. Tunampakata, tunavunja chaga. Tunasakata boli kama saka kwenye wanja. Tukiwa club, tunapiga maska, woni faces. Yani kama tupo ni mini, tetuachi traces.
Huko makule, kule mahuku. Bado siwasikia sema kule mahuku, huko makule. Nasema huko makule, kule mahuku. Bado siwasikia sema kule mahuku, huko makule. Huku so kule, kule so huku. Tuilinde amani, tusishikiane mitutu. Uhuru wa bendera, watu wamefungwa kudu. Uraiani kama jela, mfukoni hawana kitu. Kule kama huku, huku kama kule. Walitekwa mababu, wakafanywa misukule. Lima sana shamba za miwa, wapi sukari. Lima sana pamba na nguo hawabadili. Wanapotezwa vijana wenye kauli za shule. Wanalindwa wazee wa ovyo akili bure. Kule wanajadili kula, huku hatujalima. Huku tunacheki habari, kule umeme wanazima. Imani hatufanani, ila Mungu ni mmoja. Uchumi hatufanani, ila wote njia ni moja. Murder, murder, murder. Uwa, uwa, uwa. Hip hop mali ya TZ, mama Omolo anajua. How you look so dark, you sound so white. You're not Don King, nigga, you dying in white. Mzungu wa Omolo, sipokuona leo, ujue nitakuona tomorrow. Umetuona umevimba ila mashine haikui. Umezaliwa Afrika ila Kiswahili haujui. International rapper, papa John, papa pussy, papa android. We so so soldier, we ni little boy. Nasema huko makule, kule mahuku. Bado siwasikia. Nasema kule mahuku, huko makule. Nasema huko makule, kule mahuku. Bado siwasikia. Nasema kule mahuku, huko makule.
Out this level.